they shake. My money they wait for you, baby. One more time they waste. Make me go the place for real. Oh sweetie, to party everybody gigi dogo. To call it all girl you want go. All the water bottles on my way. To Lagos, I go make you famous, even if they made us, Oyinbo go hate us, Tanzania to Lagos, make you Lagos, if they made us, Oyinbo go hate us,
sweetie, sweetie. Chako kwangu maradhi, matuso none kapo kwangu simanzi. Ai, tatu kidonda chako kwangu maradhi. Oh yani, so none kapo kwangu simanzi. Kwa mahaba ulonipa, nimenogewa. Vurugu patashika, ai, punguza kidogo. Na mengine kadhalika, toto suna nyelewa. Apo wapo liposhika, ukiongeza kidogo.
My sweetie, sweetie.